It's the wild, wild Willis.
Bazu.
Mabo, get ginna wanna get ginna wanna get ginna wanna.
Kalale. Kalale. Adi adi neni kalale. Kalale.
Mabo on the beat.
Ini last but a mark kwa kalenda. Ya mamasta maji mabazenga. Piaka fala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji nina bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Rusha mawe kahalwale.
Nini kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wota gwane, wota vai miss. Kasi ganye, haini saidi. Wota gwane, what about it. Bro man, kona dai beef. Kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Papa Fadela kleme baki ni kujenge wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem ndo likuwe nafanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa madam.
Wota gwane, wota vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wota gwane, wota about it. Bro man, kona dai beef. Kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Okwanko.
Kalale. Hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumu wakiongea. Kalale, okwa.
Hey, yati yati nini kem kem. Wota gwane, wota vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wota gwane, wota about it. Bro man, kona dai beef. Kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Kanikomboka wasibisha nina wale. Afubuda kwa igame mindo uchezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na isipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho midpale na punguza ukware. Ukware zo vako za kupati misi sare. Sisare jubado mindo utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kem kem, wota gwane, wota vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wota gwane, wota about it. Bro man, kona dai beef. Kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale. Kalale. Hey.
I go by the name the Wild Wild Willis. Thank you so much for attending this song. You know they call me Mr. International. Kenya, Uganda, Rwanda.